Leva nisusia hilo shundu kama menepiga na jiwe fatuma. Mnyamu ezna kuzumjize unabajituma. Mena roll na ganja, kuneba uchona. Sina was, mina smoke na fairings za kununa.
Yeah. Wananiona mi zumbi zumbi. Wanajifanya so wow, they know me. Kumbe ni uongo,
Wanakosa sana penat. Mnyamwenga na wapinja chenga. Wanajona sana smart like that. Wakati pisi zao zinanipenda. Nyamwezi so kichambi, nyamwezi so kuvimba. Nyamwezi ni kulala kila siku na filimba. Nyamwezi so kushinda maskani utaya timba. Nyamwezi kujituma mbele nyuma unajilinda.
Nike mbonji kukufu mashomi yo, baby show me. Oya tunapopu jioni kidoni yo, okidoni. Nike mbonji kukufu mashomi yo, baby show me. Oya tunapopu jioni kidoni yo, okidoni.
Choma nyama weka pombe laga. Choma nyama weka pombe laga. Choma nyama weka pombe laga. Choma nyama weka pombe laga.
Anyone chuki na wahuno katira stamp survivor. Nyamwezi kwenye roho ndiyo mesha yetuwa kawaida.
Kama umepoa mnyamwezi basi let's have a rider. Bebe mbaya kali zote jiwa ndo wanangu wa faida. Mnyamwezi nina switch kodi siyo kama tozi. Nimekula jumba flani chini nimetinga brandi. Na shwabi flani karikoto imengare kinyamwezi.
Na shwabi flani nimepoa kinyamwezi.
Nyamwezi unajikuta, nyamwezi changamoto. Nyamwezi utanajuta, upendi na watoto. Nyamwezi na msokoto, nyamwezi kama mloko. Nyamwezi choko choko, nyamwezi na kiboko. Nyamwezi na midosho kwa nyamwezi ya chishobo. Nyamwezi kena demu baru na pigyo watoto.
Atende kimbonji kukufu mashomi yo, baby show me. Oya tunapopu jioni kidoni yo, okidoni. Atende kimbonji kukufu mashomi yo, baby show me. Oya tunapopu jioni kidoni yo, okidoni.
Choma nyama weka bombe laga. Choma nyama weka bombe laga. Choma nyama weka bombe laga. Choma nyama weka bombe laga.
Madison,
nigga nengo,
just got kingdom.
I feel in the music roaring my mind. I feel in the music roaring my mind.
Oh yeah, ready? Bounce, boy, you're moving to the bounce.
Boogie down,
the bounce.